nakupiga mood. Ukicheza baby na unafanya makusud. Ah, unajua wewe. Tell me what to do. Yeah, sijiwezi wewe. Nakuona wewe tu. Nataka kucheza na wewe. When I see you, nachoka kabisa. When I see you, I go crazy. When I see you, nadata kabisa. When I see you, baby. When I see you, nachoka kabisa. When I see you, crazy. When I see you, napandwa na kicha. I wanna see you dance
slowly, slowly.
Hey, I wanna see you moving. Mama, I wanna see you dance
slowly, slowly.
I wanna see you move
slowly,
slowly. Yeah, yeah, yeah. Nichanganye kabisa mama mini weuke. Nikuwaze tu we vingine sikumbuke. Yeah, 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 yeah. Nigande kama ruba mimi nisibanduke. Ah, ah, ah. Visenti vyangu vyote livyo navyo nikupe wewe. Unaniumiza unavucheza slow-mo. Unaniliza unavyokata kiuno. Ah, ah. Baby come slowly. Napenda unavyonipa. Ah, ah. Nipe pole pole. Mwenzako na chizika. Ah, ah. Baby come slowly. Napenda unavyonipa. Ah, ah. Nipe pole pole. Mwenzako na chizika. Yeah, baby.
Slowly. Ooh, ooh. Slowly.
Ataratibu.
Slowly.
Ah, ah. Slowly. Mama taratibu.
Slowly.
I wanna see you dance. Just a mama, mama. Yeah, yeah. Ah, 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 ah. Kidogo taratibu mimi na wewe. Kidogo uko tu we mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe. Kidogo uko wetu mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe. Kidogo uko wetu mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe. Kidogo. I wanna see you dance.
Slowly,
mama, 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 mama.
Slowly.